Nasikia naumwa kichwa, yeah. Nasikia sijihisi vema, yeah.
Boze,
nitaishi vipi bila wewe mpenzi, ndiye rafiki. Ni mimi mpenzi nimekosea, ah. Ni mimi mpenzi nimekosea, ah. Kama kukumu ni ukumumie, baby tazema majozi ya nitodoka mimi, baby tazema majozi. Nasikia unaolewa mababy mahani, na mima umepanga doa ya kwangu mimi. As much as that you are, was it is a man? Hey, ningependa ujue, bado nakumaini. Hey, nilidhani nitaanza familia nawe. Nilidhani shida zetu tutazipiga sote, baby. Kweli sio kila mtu mwenye maumbile nzuri ni mzuri, so don't judge a book by the cover. As much as that you are, was it is a man? Hey, ningependa ujue, bado nakumaini. Hey, nasikia naumwa kichwa, yeah. Nasikia sijihisi vema, yeah.
God in the summer,
Kanunga mama,
learn to forgive.